How you feeling tonight? Okay.
Tulisema spati mtoto mkale,
huyo vipi?
Tulisema spati bebe.